Hard way wanna guaya. Blazings in a flow, flow, zina flow kama fire. Nimekuwa niki flow, niki flow kama fire. Blazings zina blow, zina blow kama fire, yeah, yeah. Kwa Yesu ni sawa sawa, eh oh. Kwa Yesu ni sawa. Kwa Yesu ni sawa sawa, eh oh. Kwa Yesu ni sawa. Kwa Yesu ni sawa sawa, eh oh. Kwa Yesu ni sawa. Kwa Yesu ni sawa sawa, eh oh. Kwa Yesu ni sawa. Devo aki come tunapiga piga fimbo, fimbo ya imani tunapiga kwa mtindo. Devo aki come tunapiga piga fimbo, pusha tokulia jaro zaka tumilia. To the left, to the right, tunacheza goli to the dance. To the left, to the right, tunacheza cheza goli to the dance. To the left, to the right, tunacheza goli to the dance. To the left, to the right, tunacheza cheza goli to the dance.
Goligoda, Goligoda, dance, Goligoda, Goligoda, dance, Goligoda.